tembe pwani, miguu yetu kwenye mchanga. Furaha yetu itazidi, penzi letu litadumu bila panga. Tutembe kwani miguu yetu kwenye mchanga, furaha yetu itazidi, penzi letu litadumu bila panga.